deegaanada kale ee horumaro iyo ku dareere iyo tallaabo qaadka ku dareere runtii ku gaari lahayna yacni siyadaa ku jirna markii majaalaadka dhan la fiiriyo dunada walbarashada haate dunada kobaca dhaqaale haadee dunada infrastructureka haadee ama dunadu maaragnay mahay jir waxaa saarowkaga haade runtii waliwaa deegaan ku dambeeyey deegaanadan ku dambeeyey
may hirgelay maamulka waqtigii la aasaasay ilaa hadda adan sheegi karto umadatan
hawa sahal fayn waay walow marsiisiga maamul weyne rayd dhul i dad oo sharco leh iyo maamul lehna waa meel maamulna laiska maamula intii lehda waa in dadna lehdaa waa in sharcona lehdaa haddii kale may nagaday qaanuunkii oo duurka kajiray marna qaanuun ulfaada walaagi dheera amikana loogda jangal hay i mayre runtii kelmadooyinka faylo maamul koonfur galbeed madaxweyne leh walal leh maytus lama sami jari wal macnaan leh oo maaragna wal fayl waay laakiin uu ku naytin sheegay